This music.
Kagae kasmao. Sabi ke change this. Niliko bado to be broke tanga shit.
Bible on track.
Wama emu ya ma downfall. Chibanda chok. Rasaki ya ma grachi. Chibanda chok. Rapuna za fendele. Chibanda chok. Rapa baba na sumwa. Chibanda chok. You a joker. Choker. Chibanda choker. Out. Choker. Chibanda choker.
Sago.
Chibanda choker.
Rapa baba na sumwa.
Chibanda choker.
Mambiri vafuna kazuwa kaza zisanika. Wawishi kachape makumbi ya kazi farika. Pati simi mawala nirina katerarika. Maplans ya walwa niyoze ya maferuka.
Chibanda choker.
Nizafai teno bichi mfiango msavage.
Choker.
Agas power. The wet is the sweat. Nizafaka nganganga. Matanzi ya kupente. Veranchi katiamu. Zinara yesu nizipente. Wama emu ya madiamu fuafu. Nikachea federeka. Vintu vifendere notify me.
Mama emu ya ma downfall. Chibanda choker.
Rasaki ya ma grachi.
Chibanda choker.
Rapuna za fendele.
Chibanda choker.
Rapa baba na sumwa.
Chibanda choker.
You a joker.
Choker. Chibanda choker.
Out.
Choker. Chibanda choker.
Sago.
Choker. Chibanda choker.
Rapa baba na sumwa.
Chibanda choker.
Saka mstia nsuro chape principality. Yore tia fela nufaka po disability. Na uka na mzimu wa ma negativity. Sindine baba noti ayo ma spiriti. Kati yankara mufuno penya mutianto. Mufuna ya gazi kosera chase. Mapato pata mfisika defiti. Semu chape nika angwa mpiki. Ya kwa nika sheo olo cheka nongo. Alimbika muru guto wa matawa wa shonongo. Siba mankara ngairisha ubongo bongo. Amuleti ngati soja nina vala full ammo. Olo wapwera timaya ona ma yesu.
Wama emu ya ma downfall. Chibanda choker.
Rasaki ya ma grachi.
Chibanda choker.
Rapuna za fendele.
Chibanda choker.
Rapa baba na sumwa.
Chibanda choker.
You a joker.
Choker. Chibanda choker.
Out.
Choker. Chibanda choker.
Sago.
Choker. Chibanda choker.
Rapa baba na sumwa.
Chibanda choker.
Wama emu ya ma downfall.
Chibanda choker.
Rasaki ya ma grachi.
Chibanda choker.
Rapuna za fendele.
Chibanda choker.
Rapa baba na sumwa.
Chibanda choker,
you a joker.
Choker, chibanda choker.
Out.
Choker, chibanda choker.
Sago.
Choker, chibanda choker.
Rapa baba na sumwa.
Chibanda choker.
Ema pengu na sparks. Baba tatera poseri. Big money money J. Manager Mateo. Abana cotton. Nabaku cotton. Sabike chenjeresa. The guy got smile. Now Bambi, now Bambi.